Big criminal. Slogan.
Maasai Music.
We get paid on it. Tuna move. Right here, right there. Right here, right there. Tuna move. Right here, right there. No matter what, I can do that. Matamanzo wisho kwangu mi. Ni everyday, anyway. I can say, kwangu kila siku. Ni better days. Aso everyday, kwangu sina hata likizo. One kana kita, kwangu minigumzo. Nasaka money, I keep it on. I'm on my way, and my money's on. Watoto wazuri say hola. Wakiniona hutabasam na mina wapagwara. Eti hi, do you look good? Oh, thanks baby, tukale bata cause. Leo nipo kwenye moodi. Twende viwanja, tumia drinks, loka kwanja. Ingia kati, kiuno kata. Oh baby, you look sexy, baka ume da to show. I was up since my birthday. Still you can diss me. Anyway, yoni, I don't care. Cause nipo juu, said if and every now you prepare. Yeah.
Ona leo tuna bang bang, ona leo tuna bang bang. I say hola, tupo maji mahenge, tupo tungi mahenge. Nasema tushawaka, tumejaa kwenye barizon. Nikuchoma na matungi, watoto wakinasa. Tunabana makoridon, ni mavaiba tufungi. Nasema tushawaka, tumejaa kwenye barizon. Nikuchoma na matungi, watoto wakinasa. Tunabana makoridon. Ni mavaiba tufungi. Ona tunayumba, yumba, yumba.
Tushawaka.
Tunayumba,
tushawaka.
Ona tunayumba, yumba, yumba.
Tushawaka.
Tunayumba,
tushawaka.
Arizona. We keep it on. Watu tunaluka kwa jabaka 6 in the morning. Biti inakita zaidi ya ringtone. Nime tupia ping, nime vimba kama King Kong. Watu tunaluka pini, alielala simu woni. Wote tupo kati, yani furu varangati. Tuna move, right here, right there. Kama una fail, put your hand in the air. Kula bata, sahau shida. Lakini ukumbuke kwamba maisha na kwenda na mida. Huyu na shesha, yule na charusha. Kila mwenye yuko happy, yani barida. Dancing floor, ni mwendo slow motion. Mambia mtoto kike kinachofuata action. Kisha move now. Right here, right there. Kama vipi, nenda nae, paka down, down. Boy D, criminal.
Hold up. Ona leo tuna bang bang,
bang.
Ona leo tuna bang bang. Say hola,
yeah.
Tupo maji mahenge, tupo tungi mahenge. Sema tushawaka, tumejaa kwenye barizon. Nikuchoma na matungi, watoto wakinasa. Tunabana makoridon, ni mavaiba tufungi. Nasema tushawaka, tumejaa kwenye barizon. Nikuchoma na matungi, watoto wakinasa. Tunabana makoridon, ni mavaiba tufungi. Ona tunayumba, yumba, yumba.
Tushawaka.
Tunayumba, yumba, yumba. Ona tunayumba, yumba, yumba.
Tushawaka.
Tunayumba, yumba.
Yeah, 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 yeah. Kichwa nishazishona, bele soni tena. Abirirarire mamu mwake ya medona. Mezani nyama choma. Abirirarire
papa parizon.